Oh yes, tumerudi tena. The Amplifier and Esther. Unatawala Yesu, pewa sifa na utukufu wote. Asante mfalme wa amani. Yes.
Anymore.